rest in peace. It's out. And this is a special dedication. Kutoka kwa marafiki wa dada yako Janet walioko kule Gulf. Team Strong. Ni Hamsi Munga. Moja Music Band. Bye bye, it's out.
Tulikuzoea kwa ucheshi wako. Leo umetoweka machoni petu haupo tena. Na, japo ni mapema, sisi tumekubali. Ni mipango ya Mola, hatuwezi kuipinga kamwe.
Kweli kifo ni fumbo, lakini siku wala saa.
Tumekubali, japo mioyoni ni uchungu. Kuna thamani kale noso, uamini unakona.
Anaoma na Rira, Nathanieli na Emanueli, na Christine na Ea na Mba.
Bye bye baba, bye bye kisao, bye bye mweneho, bye bye kisao kwa heri, unaona na. Bye bye kisao, bye bye mweneho.
Salama,
salama, kisa weo salama,
kama salama,
wanakuwe salama, kalale peoni.
Salama, salama,
salama, kisa weo salama, wanakuwe salama, kalale peoni.
Salama,
salama, kisa weo salama, wanakuwe salama.
Wazazi baba mwalimu mlewa na mama Fatuma wote wa kuaga bye wakisema rest in peace mwana wehu. Mashemeji bendera na riziki hawana usemi wote wanalia. Bye bye kitao.
We gonna miss you kaka. Yowe yowe yowe. Unarira yowe. Bye bye kitao. Unaona na bye bye, tutakumisi kitao.
Ndugu zako Bernardi, Samueli mpenzi Saidi,
Ali Jesse na David, Amina Julius na Janeti,
Hosi Manarira,
kama nara kunena.
Uthari cha kigonzi dede, wanako kalale salama.
Muke wako Mary, analia naye kwa uchungu.
Bye bye darling,
ulale salama.
Bye bye kisao, bye bye mweneho. Bye bye kisao kwa heri, unaonana. Bye bye kisao, bye bye mweneho. Bye bye kisao kwa heri, unaonana.
Salama,
salama, kisa weo salama,
kama salama,
wanakuwe salama, kalale peoni.
Salama, salama,
salama, kisa weo salama, wanakuwe salama, kalale peoni.
Salama,
salama, kisa weo salama, wanakuwe salama.
Strong wote wanalia wakisema bye bye kisao. Janet Kapombe, Veronica CD, Janet Mulewa, Thoya, Zawadi Sulubu, Jeniwa kwa Vunga, Mame Matilda, Rukia kwa Kalulu, Lovely Malindi, Estra Kasena Wajabe, Rosie Magbago Amweni, Saumu Charo Kashuru, Mkaza Badi, na Beti Isa Osima namba bye bye kitao Honda kutamani meneho Elo ndoga mulungu This is a special dedication Okikulaga meneho Kwa ajili ya dada yetu Janet Mulewa Kwa heri kitao Ni Hamsi Munga Tiger pia analia
Salama Kitao weo salama Wendako uwe salama Nepewe kalale peoni Salama
Salama